Let's go, bro.
DJ Alfeje on the beat.
Healthy Sumbundi.
Westside Music Blog.
Dance or Daddy. Brusselin. Letting a cool. Sing for them.
Sini kase chana, akina ya kuanili. Sini kase chana, akina ya kuanili. Sama ya uyo busa mona ya kuanili. Sama ya uyo busa mona ya kuanili. Weno. Chuk, 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 chuk. Hai.
Love ya bisaka kuena ne kusina love mwai nifumani sugar love baby twale fani bye bye nifumani la tolangana bye inge fani le nifumani wangana inge fani le nifumani wangana yani fari kute na koka ufela
sini kase chana akina yakuanili. Sini kase chana, akina ya kuanili. Sama ya uyo busa mona o ya kuanili. Sama ya uyo busa mona o ya kuanili.
Uchali mani we na nani we na kie zandile. Uchali mani we na nani we na kie zandile. Kuna kutaba Kuna kuseha Kuna kutaba Hakuna kuseha
Sini kase chana akina ya kuanili. Sini kase chana akina ya kuanili. Sama ya uyo busa mona o ya kuanili. Sama ya uyo busa mona o ya kuanili.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Alfro J, Band the mix, my guy. Yeah.